all slow. Play that beat.
Oh, na na na. Harmonica flavor. I have never seen a lady like you before. Toto menye upole. Mongezi yake machua. Kwako nimetulia. Kama madi mtungi. Unaninogesha kista. Adina yona kiwili wili. Mtoto hotcake. Yani tamu tamu. Mtoto hotcake. Mendo wake aste aste. Mtoto hotcake. Kitandani anadiki. Mtoto hotcake. Natamani kumenya. Hotcake. Damani moto moto. Hotcake. Damani moto moto. Hotcake. Damani moto moto. Hotcake. Damani moto moto.
Kwa wengine mimi kipofu. Ni wewe tu ninaona urembo wako unafanya. Tamani na stamani kijaribu kutongoza. Mama kwingine sijui ni love potions. Ndo unatumia mtoto hotcake. Yani tamu tamu mtoto hotcake. Mwendo wake aste aste mtoto hotcake. Kitandani anadiki mtoto hotcake. Natamani kumenya hotcake.